Yo, Baba Malcolm. Yo, dunia makama kuu, mungwana unge mkama tu. Nige kuwa mbishi, ndio mbwana poe na utazama juu. Salama na fu, alama ya karama za mkuu. Bingu ungekuwa kinyama, wengi ungechagama kwa mguu. Skiza, haupaswi kujiona special. Hata uwe mrefu vipi, hawezi kujiona kesho. Siku ilo pita nilikuwa na mwana Twitter tukiwasiliana, mengi kuhusu vita za kukabiliana. Ombea wagonjwa wapate na fuu njema. Majuto squeeze ni babu na sio mjukuu tena. I keep it true to me, I'm on with the eulogy. We should respect God for the death technology. There's no coming back, niggas go fraternity. When I reminisce, it feels like I'm losing energy. Sever your soul before the seventh breath for y'all. You go first if you breath to go.
Moment of silence,
pour some liquor. Washa mishuma na mulika.
Moment of silence,
kitambache usi mkononi. Safari mishafika mushoni.
Moment of silence,
pour some liquor. Washa mishuma na mulika.
Moment of silence,
kitambache usi mkononi. Safari mishafika mushoni.
Mitungi, mikasi, inamana pumzi kikata ndio basi. Ama kweli udongo na meza watu. Pindi napata tarifa sikuamini katu. Afrika ya kusini kuna nini jamaa. Bada kurudi rona rudi mwiri kita. Kaka lama kaka metu wacha jamaa. Taswila na itazamo metu wacha kacha. Mana ndugu marafiki tunalia. Haki ya Mungu siamini kaka tutoka dunia. Sote tutakwenda katangulia inauma. R.I.P. brother. Shasho niko nyuma nitakuja. Kalenda haijui dini nitakuja. Stories zigevuja kwa kuwa na ujua muda. Tujifariji kwenye kipindi hiki kigumu. Tumombe marehemu mwenyezi asimukumu.
Moment of silence,
pour some liquor. Washa mishumaa na mulika.
Moment of silence,
kitambache usi mkononi. Safari meshafika mwishoni.
Moment of silence,
pour some liquor. Washa mishumaa na mulika.
Moment of silence,
kitambache usi mkononi. Safari meshafika mwishoni.
Moment of silence.
Oh Lord, maisha ni matamu lakini mafupi. Kwa wote binadamu jabagwa yupi na yupi. Kikata ufahamu na smama na pumzi yoga. Bless our hustle days and family rest. Grown souls in peace, that's all we need, yo. That's all we need, that's all we need, yo.
Moment of silence,
pour some liquor. Washa mishumaa na mulika.
Moment of silence,
kitambache usi mkononi. Safari meshafika mwishoni.
Moment of silence,
pour some liquor. Washa mishumaa na mulika.
Moment of silence,
kitambache usi mkononi. Safari meshafika mwishoni.
Moment of silence. Moment of silence, oh, moment of silence, moment of silence, moment of silence, for some liquor.